I wanna be the only one that you call it darling. Oh, what a man got to do so call you my lady. For a million years I go to do it when you
DJ Bushmet.
Kuna kihali flani mweza kuna hisi, kama kibaridi mweza kuna hisi, kama kikizidi poza na kisi. Haya baby.
On Instagram, Facebook and Twitter at DJ Bushmet.
Nani bili nisha me nipo nipo ne.
Classic 006 mtu mbadi hapa nimetulia na DJ Bushmet. A wote
kura huu kundushe nenete asa apuju upuju shika mtutu ututu ikutoe makutu ukutu nicha failale for me daily. You're my baby, I'm never lonely. Oh baby, for me daily.
Stop it, stop it, calm down.
Cause you bought it now, okay. I wanna be the only one that you call it darling. Oh, what a man got to do so call you my lady. But for a million years I could do it when you move.
When I look at you, this thing I wish.
nobody separate. I go be a mappy, speedy begging pembe. I go follow in my role, to make you happy and cool. That you are missing a hello, ila nikiwana wewe. Najuna jagiri, baby unajua.
Pop, pop, pop. kupenda wewe, staki mwingine baby. Oh baby,
tuzeke mimi na wewe, staki mwingine baby. Oh baby,
lele mimi na wewe, staki mwingine baby. Oh baby,
tuzeke mimi na wewe, staki mwingine. We make up, I wanna see your face when we wake up. And I like it when you hold me forever, baby, you're my lover. Haya mapenzi ya na wenyewe, nisharusha mikono mara kadha. Ama mwenzi umeniroga wewe, yuku kuwacha imekata. Sometimes tunanuniana, sometimes tunachekeana, sometimes tunatishiana.
Hey yo, what up, what up? It's your boy Momo Xibana, I'm a chill. The DJ Mkali, DJ Bushmeat. Puyaka, I'll see you.
Nikatu maria ipashu moto, nimenogewa, nimejifea. Lata yako tamu wala so utoto, nanyenyekea, kwa kuna dekea. Ato waende shaka wala kutufungia, wala iwe bila isito kwa chila. Kulevo moto moto na tekete, hivi kulize umeumba au umeshuma. Mazamuzio o, umeniweza a, mina sinota. Kufumilia, akilini mwa, umeni koroka. Mina sinota, kufikiria, aye.
na vitu vyako vinachanganya oh. Unigusapo kuisha mwenzio oh. You are magnito na nivuta hapo tanitoa roho jamani. Unanikosha, unaniwasha, unalia pa moyo wangu. Unanikosha, unaniwasha, unalia pa japo sijawahi kukwambia jinsi ninavyokuota na kuzimia. Moyo umeuokota. Hii dunia nimempenda mmoja. Hizi hisia nitakwambia wife.
Sheri, sheri, nafurahi kwa pendo lako.
napenda gazaidi asa apo juu kuju shika mtutu tutu nikutoe makutu kutu nichape baby
for me daily
you're my baby
I'm never lonely
oh baby
for me daily
you're my baby
I'm never lonely
oh baby
for me daily
you're my baby
I'm never lonely
oh baby
for me daily
na wajue ndo meniweza wea punguze kuyazineza ubinadamu ni kuteleza hata kama ukinkosea sema I'm sorry ayuewe yondo tiba yangu yondo tiba yangu nasi unajua mweza kona moyo mdogo sijazo ya mumivu na kama nikiteleza takumbarati unisame ikija mvua pariti sijazoe ya msoto nitakosa uturivu utanipa pressure utanikondesha nisipone we yangu dawa oh baby dawa we yangu dawa oh baby dawa we yangu dawa oh baby dawa we yangu dawa oh baby dawa
oh my baby au mwenzangu umeniweka kizizi wallahi mimi sijawahi kupendwa gaivi mchumba kwako mkwanga hoi siku ni mimi palasko hoi msusu kwako mekwanga doi ukiniacha akitoboi penzi lina maua penzi limepambwa penzi lina waka waka kidisha kujisha uwa mganga wako fundi nyota ina waka waka nimefika sawa kwako mina na waka huba maridhawa hili penzi dawa
we yangu dawa
Napenda kitu mwa chai 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 nimekupa mbawa fly 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 urembo wako oh, oh. Nikikuona inadunda tabasamu lako oh, oh. Sijiwezi mimi kavako what can I do without you baby ooh. Dance like that, oh my baby, dance and dance like that, dance like that, oh my baby, dance and dance like that, baby, dance and dance like that, oh my baby, dance and dance like that, dance like that. You say, baby, my prince I tang out kuku nani, are you ready? Niko namba tu pae ngani, ati mwe wangu. Mimi, umekumbwa na kitu gani? Yani, siwezi bila ya wewe maishani. Hizi zia, kama mtamu sukari guru. Nisha kuwe sijiwezi, acha tu nipige nduru. Hizi zia, kama mtamu sukari guru. Mapenzi juu ya mapenzi, yanawaka kama nuru.
DJ Bushmate.
Nisipufumba wengine sioni Bado unanijia Unanijia Kwenye barito nikumbate Timbwe la mapenzi tuwe wote Upweke mweza kona ofia Nipete nyepate tulia Navyo kupenda sinichoke Kama basi kufa tuwe wote Mziki donda ninafia Nipete nyepate tulia
Sama kwa masika Unia hit baby tutafika Oh mimi na wewe Oh mimi na wewe Iwe raha mapata shika Kwenye mabonde na katharika Oh mimi na wewe Oh mimi na wewe Aka mome roga Basi ongeza tena Nipaka we mazima Oh mazima Navyo kupendo sinichoke Kama basi kufa tufe wote Ziki donda ninafia Nipeti nipate tulia Oh yeah yeah yeah
Kabisa swezi kwa milika Nikupe nini my love
Na mungu ka my side Umapenzi my time so kifan Mapenzi ya menikole atia
Na hisiraha nikiwa na we Nani mwingine kaso wewe Oh baby
Familia Loto nimeweka kwa moyo
haiwezi didimia. Baridi hunipiga kwa soko, angalau nipate mia. Siku nitarudi kwa udongo, hakuna deni nitawachia. Baba nibariki mimi ni mshiriki, bariki pia watu wangu. Tusikose riziki, tusichoshwe na dhiki, Mungu pitia kwangu. Nyumbani tusirudi mkono mtupu, waru tukibewa tujazia kasuku. Tuache mayai tukule mamake kuku. Ipo siku, ipo siku, najua ipo siku mama, watatuombea mabaya, lakini hatutafeli. Ipo siku, najua ipo siku mama, watatuombea mabaya, lakini hatutafeli.
Kiatu yangu ikinifinya naumianga solo, kiraka labda tu kwa nguo sijivunji moyo. Wananilenga kila siku nkiwaomba, Mungu ndo malenga, shairi yangu anaichora. Tuko stanza one, naishangi vile nanzanga, shimo nimejitoa watu wengi wanazamanga. Pesa ni down na sina fare ya kwenda pharmacy, umaskini homa wapi tamba ya makamasi. Nimechelewa ndoa, kuna watu nalea, za chama sijatoa, mtatu maji fair. Nadunga Sunday best, nikingoja blessing, shetani alinitest. My performance was impressive. Yes Lord, unanipenda be tremendous. Ukibariki wengine sometimes I get jealous. Pole nilianza na mwili, damalizia na roho. Simalizane na mimi, mimi ama chedong. Ipo siku,
najua ipo siku,
kusa tena binadamu siwawezi, bora ni baki na Mwenyezi. Kuna jua, kuna mwezi, kupangua hatuwezi. Asante baba kwa mkate na kikombe, kilichobaki acha mimi nikuombe. Abinadamu umetumba na unyonge, nikikosea naomba Mungu unione tena. Nasiogopi Mungu, namuogopa Mungu tu, nasijali lolote. Namuogopa Mungu tu, nasiogopi kitu. Namuogopa Mungu tu, sijali lolote. Namuogopa Mungu tu. Hizi shida zangu zinanitosha, staki matatizo, staki matatizo. Hizi shida zangu zinanitosha, staki matatizo, staki matatizo. Nishapika na story, niko hoi, siponi tena. Waka hapa sitopoi, sitopoi, sitopoi tena. Si walisema yatopita, leo Mungu kawanyamazisha. Wakapanga paka vita, katikati yao nikapita. Nasiogopi mtu, namuogopa Mungu tu, nasijali lolote. Namuogopa Mungu tu, nasiogopi kitu. Namuogopa Mungu tu, nasijali lolote. Namuogopa Mungu tu. Hizi shida zangu zinanitosha, staki matatizo,
staki matatizo,
staki matatizo. Hizi shida zangu zinanitosha, staki
pata yangu misko, nasijua nimekumis. Ukinitaka nasipo, picha yangu weseki. Basi nileze ulipo, nifikia tasai. Bada love ipo, you know we were meant to be. Nimezunguka kote siku mpata, nikaona wependo naenifa. Show.
upande gani baby I'm coming soon. Furaha yangu tumerudia na kusema kweli nakupenda sana.
Sini kukiss, ni kuchum. Upande gani baby I'm coming soon. Furaha yangu tumerudiana kusema kweli nakupenda sana. King Kaka, alright. I swear ma, this distance is killing us. Siwe nandi wangu na mimi billing us. Vilo shan kubali, I say mimi bus. Tosha, tosha. Vilo chungu yangu meipoza. Pigia mama, msona kuposa. Na kosa siyo kosa adi kosa. Basi tosha, tosha. Naimi ni boda nataka siku seto. Kupange na mapade kidogo pale petu. Hata mali yetu kaka sunje na kapetu. Abie kidogo kwa kutu.
Ni moyo unani tabasamu. Uwa mwenye kujisi mororo. Hilo ukilia we natakula na kosa hamu. Uwa mwenye kujisi ndororo. Kiwa karibu na mie, najiona bora. Kinu kiwa mbali, baby, baridi linachoma. Uwepo wako we na mie, umetia fora. Wendo dakitari, darling, nikitaka kupona. Hey, hey, hey. Unaniweza, weza. Unaniweza, weza. Sitamani mwengine, wala sidhani kataweza kutokea. Mana mambo yako moto, moto, moto. Mambo vitu shetani mwengine, maneni ya watu nisha zwea, I don't care. Kila kukicha choko, 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 choko. Unavyo nipara. Tuna nene pa mie, penzi lako natinga na ringa na bembea. Kinacho kufa, usisite niambie, kwako niko radhi. Hata zege ni bebe machinga ni nadishe. Ukiwa karibu na mie, najiona bora. Lakini ukiwa mbali bebe, baridi nachoma. Uwepo wako we na mie, umetia fora. Wendo dakitari, darling, nikitaka kupona.
Bahati tena mtoto mama. They call me the ghetto president. Na unasikiliza mix za DJ Mkali. DJ Bushmeat. Out of the Makufu Entertainment. Bushmeat. Bushmeat. Pull it up.
Naitambe mina kungoja. Sijamona mungine. Salome. Naitambe mina kungoja. Tabari umempata mwingine. Unankumbuka Salome. Mendo yule. Umaskini ulo nipata ndo chanzo. Na ulo kaenda wangu Salome. Kana ndo ketwa kemusi. Eka undia njeni ngumosa. Umaskini siulana ni urumile. Watoto wanangoja kurudi pengine. Nili kulalama hawana mwingine. Salome. 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 Ewe ni wange sendi nukundita. Salome.
Mapenzi nijitie
uniponye mama, mateso yangu niko peke yangu, rudi mwanzangu, wana kumisi kwangu, marafiki zangu, producer show Gioko wanakulizia Salome, watoto wanangoja urudi pengine, nilikulalama hawana mwingine. Salome, Salome, Salome,
nilikuwa wapi kwinto wanadamu, yani dunia kumbe tamu, hivi nilikuwa wapi, unanipatia mana, nilishangalia sana na kujikatia tamu, ola lale, unavyonipatia mama najifia, ama umepania, oh la la le, a baby you my angel, mwenye raha za mwanzio, oh my God, let me sing for you, let me sing for you.
Oh baby,
unavyonipenda,
oh baby,
sitakutenda,
oh baby.
taka kuondoka, basi mitondoka na we. Kama kifaranga nitakulinda, sije fikiwa na wewe. Usije ni atapike yangu, watani kuiba. Uwe na mimi lele, kila siku ni kumbie. Sije ni atapike yangu, watani kuiba. Uwe na mimi lele, kila siku ni kumbie. Doni pati tamu yangu, nikoleze nisindie. Na unitunde siri yangu, kutunzie na mie. Kamoyo kanani dundaga, kiwa mbali na mimi. Aso kienda kazini, nduchanzo na hisi kwa naibi waga. Aso kienda kazini, nduchanzo na hisi kwa naibi waga.
Oh baby, nakupenda. Oh baby, unavyonipenda. Oh baby, sitakutenda. Oh baby, mbali tutakwenda. Oh baby, nakupenda. Oh baby, unavyonipenda. Oh baby, sitakutenda. Oh baby, mbali tutakwenda. Oh baby.
Niwe nimepata jeraha niliuguze. Usinipe kisogo, kisa mane itaniuma vibaya. Dona sugu kwenye moyo, nikubalia nitabalilia matakwa. Show me some love, show me some love, show me some love. Show me some love, show me some love, show me some love. Show me some love, show me some love, show me some love.
Now hear this.
Now hear this.
Niacha kitanda ni mkanikimbia Ela sio mbaya Pokea simu mwenzako nataka kukwambia Nikushawaiwa Ama bado nantania Neleze mana na jambo moja Minataka kukwambia Mwenzako silali Umenikata makali Moyo wangu sishwari Kichwa kutwa maswali Mwenzako silali Umenikata makali Moyo wangu sishwari Kichwa kutwa maswali Na leo umenivunja moyo Umenifanya mipoyo Umenumiza moyo I regret even to know you Mapenzi shikamo Niondoke na kuchukia Ela sisa upenzi nilo kukabidhi mwana Aina ni umakishenzi nikikumbuka kasana Kama pati tulipati Kata mkasiku wachi Niweze leo unayakanusha matamsi Mama mapenzi sitaki mwangu tenistaki Mana na okopo usije nipure piani Mzoko silali Umenikata makali Moyo wangu sishwari Kichwa kutwa maswali Mwenzako silali Umenikata makali Moyo wangu sishwari Kichwa kutwa maswali Na leo umenivunja moyo
Wewe uogope Jia chie nataka nikupe vyote Kwenye dunia vivingine silolote Mama 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 Basi mi unielewe Hakuna mimi bila wewe Ukinizingua wewe Takuwa chizi unielewe I don't care Wakisema ni malaya I don't care Wakikusema vibaya I don't care Baby mimi I don't care Wakisema ni malaya I don't care Wakikusema vibaya I don't care Baby mimi I don't care
Oh, girl, it's
nifulize kimoko, taongeza ujuzi nitakuchora tena kwa ukali wako. Umeliteka ili jimbo, penzi umelitia fora. Yani palo kinibusu, filo na jishuku, dona zidi kuwakera, dona zidi kuwakera. Wakipunguza machungu, roho zao za majungu, dona zidi kuwakera, dona zidi kuwakera. Baby, would you marry me? Would you marry me, honey? Would you marry me? Would you marry me, baby? Would you marry me? Would you marry me, honey? Would you marry me? Would you marry me?
The bana mambo vipo na nitobe classic 006 mtumbadi hapa nimetulia na DJ Bushmeat. I want it.
Alafu baby wezi juu tamu watunda bila kulimenya, mie tayari shazidio, ongeza utamu tena koleza. Mara o, yo miguno, sijiwezi mi. Furaipo, na mikosino, sijiwezi. Yani palo kinibusu, filo na jishuku, dona zidi kuwakera, dona zidi kuwakera. Wakipunguza machungu, roho zao za majungu, dona zidi kuwakera, dona zidi kuwakera. Baby, would you marry me? Would you marry me, honey? Would you marry me? Would you marry me?
Love life, kuja baby ni kupampa. You can take a damn, think it a turn a album. Can you stack prize yako ni a lotto? Itakuwa kama dream, tiku wipe your lip balm. Voice no leo, stick it to yourself. Set the best for the last, tiku pay it to drum.
Boy, it's a blessing to be on to you, baby. Boy,
it's a blessing to be on to you, baby.
Amejibeba kama mtu tatu, akitaba samu na zubatu, kipita mina zubalia tu. Kifuwa ina bounce kimove, chaki vile haga zina move. Anafanya mime nitamani ku misbehave, vile zinasonga natamani ku feel the wave. Kwenye floor wakipike dancey, natamani pia mime dancey. Kwanza akifanya ile dancey, ile moja moto kama basi. Ay, anafanya bila wasiwasi, anafanya bila wa, 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 wa. Mdogo mdogo yani aste aste, mdogo mdogo bila wa, 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 wa.
Boy, it's a blessing to be on to you, baby. Boy,
it's a blessing to be on to you, baby.
Boy, it's a blessing to be on to you, baby. Boy,
anafanya vile minapenda.
Excuse me, my boy, to be a kid over. Many pamba in my heart to show I meet it before. Who can it be a number? It's a kuwa sawa. Kukona chali sikata inita kuata spia taya. Twende ya ni mulanda, tukifunga harusi kwa ndege. Wanna be with you, my love, my love. Nikubali mwenzio,
wapi napata tabu. Napata chance kwa kuja kwa ajabu. Unatazama chini unaona hivi. Nikupe namba WhatsApp unipe jibu. Nikubali mwenzio napata tabu. Napata chance kwa kuja kwa ajabu. Unatazama chini unaona hivi. Nikupe namba WhatsApp unipe jibu. Nasubiri jibu lako, say yes I do. Yes I do. Nasubiri jibu lako, say yes I do. Yes I do. Nasubiri jibu lako, say yes I do. Yes I do. Nasubiri jibu lako, say yes I do. Kama rembo unao, tena bila filter. Wala kupaka mekaa. Tunza kusiku kibao, kila ukipita moyo watapa tapa. Yeah, kama urembo unao tena bila filter. Wala kupaka mekaa. Mwanza kwa siku kibao, kila ukipita moyo watapa tapa. Holy, holy, unafanya mwingine nisita tome. Holy, holy, mwenye tiba ya kunifanya ni one. Kukali mwenzio, inapata tabu. Mata chance kwa kuja kwa ajabu. Unatazama chini unaona hivi.
Are you lying? Oh my baby. See you see you down a mingi. Kuwa ready. We're to casero. Kuwa chenano. Be your commando. Yeah, yeah, yeah. Nishafanyiwa ushenzi. Oh my baby. Kwako nimepata ukombozi. Yes I'm ready. Kukupa yanguro. Nifyangu vyoteka. Bila wewe sitopoi. Sitopoi. Natangaza nakupenda si ambaya. Siyo dhambi ya kuna tobaya. Usa mapenzi ni nawe. Cause I tell nani baga we. You're my melody and I sing alone. Bad man I sing alone. We many come on yoni. Many daro honi. Siri tu situnza inja siyo sawa. Chukibisha na dani yagaya. Tu ya melize mimi na we. Pendo kate tutawale. You're my melody and I sing alone. Bad man I sing alone.
Now,
we many come
on. Now hear this.
DJ Bushi
wangu tulia, usije ukajipa kiwewe. Na kushughulikia. Yapo mtapata nielewe. Hapa nilipo, yapo masaibu na jikaza. Bila malipo, upendo wako nipe bure. Mwingine bora zaidi yako, sijapata mimi, no. Nimetembea, nimefika mwisho, sijapata mwingine. Hali na mali unipende mie, na kama ni kesi ya chana liwe. Bora ukini vumilia mi, na imani tutafika we.
baby no. Kununiana na baby no. Mambo ya kupigana na baby no. Eti niachane na baby no. Sikujua nitapenda hivi. Akiniacha mimi nakuwa chizi.
Baby turn around, I wanna see your back. Biggie heavy heavy afu tumbo flat. Ukimwaga maji ni potable mat. Play some music ghetto kuna pat. Play some music, get up on a pat.
I'm down here. As the nguvu kama ndateka. Tena hachoki mwendo kukesha. Naeka picha mumone. Mina mposti mumone. Na olivyofunda vichai moto. Kabichi mboga na dongo. Napata mautamu. Jamani mautamu. Tukila nyama sama kishombo. Ukipika noshe vyombo. Tunateza kwa zamu.
Walisema Mombasa raha, ghafla nikapavamia. Sika tabu na karaha, sina chapa kuka. Kutwa mina tapa tapa, ndugu rafiki wakanikata. Ata ndoto za mziki, mashabiki ndobala. Naoza nifanye kiki, nimejivera. Ila hakamatiki, kisa sentisina. Ila bado nazisaka. Kwa siku ntazipata, ni watunze baba mama. Wazidi kuniombea. Zenu mimi, nakosa mpaka usingizi. Usiku silali, mawazo kichwani. Umwenzenu mimi, na kosa mpaka usingizi, usiku silali, mawazo kichwani. Oh, sijafika, ipo siku nitashinda. Oh, sijafika, ipo siku nitashinda. Nimeamini binadamu wabaya hawana haya. Oh no no, marafiki nilopenda kwa dhati sasa wana wakati. Nami nahisi nyota imezima, ama bahati ndo sina. Kipato changu changama nazidi kuchanga, ila busara na upole ndoa yangu mama na mlokole, na vya watu nisitamani. Oh, sijafika, ipo siku nitashinda.
Parapanda, we ni chizi miziki, hata nkaroke ni shuke kipanda. Uwaga we umabiliki, nikupike ngumi ya mamikana. We kutwa kwa marafiki, eti we noje mchangu chanda. Umeusina tathiki, nani umasari. Dele unaruka makopo, enesi na madopo. Mtani unapita na jopo, siku sogele. Oh yeah, unakunywa pia za mkopo, ulali usiku kama bobo, umekuwa mlupo. Mara uko na baga bima, nasikia unatembea na madiki. Unajituma mzima mzima, ukisha lewa unatenda ukikiki. Usoni unaonekana mkimya, ila unavyofanya ni vingi. Yota unataka kuizima, na mimi nalikupenda sipiki. Nihurumie,
nihurumie,
kweli nakonda sinali, naomba nihurumie.
Nihurumie,
au labda mimi ndo sina mvuto.
Nihurumie,
kama nakosea samahani. Nihurumie.
Oh. Hey yo, what up, what up Nairobi, this is Maya Team, chillin' out with DJ Bushman. Usibanduke bana.
Nikivuta taswira, sura inapoteza nuru, pressure inapanda sira. Kweli vita vya panzi kunguru, njoo nikumbatie kwa mara ya mwisho. Kabla sijafa, lazima nikwambie, sikupi vitisho. Natapatapa, kuta za moyo wangu zina nyufa, umesiharibu pendo langu. Unalitupa, mara uko tabata bima, nasikia unatembea na madiki. Unajitupa mzima mzima, ukisha lewa unatenda ukikiki. Usoni unaonekana mkimya, ila unavyofanya ni vingi. Nyota unataka kuizima, na mimi nalikupenda sipiki. Nihurumie, kweli nakonda sina, ninaomba unihurumie.
Karunde, taka tukatwe ni mwanda we. Ah, mwanda we, sekunde. Mana muda no mesonga we. Ah, songa, isema wane. Yapo menona mshamba we. Ah, mshamba we, muda sekunde. Mungu baba ndo amepanga we. Ah, panga we. Una huruma we, tena nini chiti na vise. Ah, vikombe ulikuwa bize. Ah, mama we, na moyo we. Nilivo kufuma we, ili nipiti tuko pole kulize. Niogopa kukupiga siku mize. Ah, mama we, kupole wepe. Wana siku nyingi ya gagusta, kukubeza yeti mini kukunyanyasa. Nilikutunza wala siku atasa, mana nupa yangu litoa. Masikini mwe wangu she utakasa, sina kinyongo nawe hata sasa. mana nimefungua mpya kurasa, ila sikufichi moyo moto poa yako ya ndani sto
sema la 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 sto sema
hata yale ya ndani
sto sema
hata siri za kitandani
sto sema
no no no
sto sema
hata yale mabaya
sto sema
no no no
sto sema
sto sema na sisemi tena Aturu la 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 no Acha tunkuite wanoto mama we umenyacha na msoto ujue mida ya kula na kumukaka ile nilivo kulisha ukanilisha na michezo chumbani mideko mama we ile michezo kitoto ujue bado mino inasumbuaka kichwani mwangu hatokagi kabisa siwezi kungangania kimwana wakati moyo wako nitaji tena hata mini jinyime niwe nizime wenda kesho stokumbuka tema mapema siku zania kimwana kama pasoko utanmeza utantema acha nizingatie shima nikupatie nenda salama stokumbua tena wazi kuingia gawusta kukubeza yeti mini kukunyanyasa nilikutunza wala siku watasa mana mpaya mulitoa masikini moyo wangu she utakasa sina kinyongo nawe hata sasa mana nimefungua mpya kurasa ila siku fichi moyo moto Poa, ndani sto
sema
la 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 la
sto sema
Ata yale andani
sto sema sto sema
Ata siri za kitandani
sto sema
No 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 no
sto sema
Ata yale mabaya
sto sema
No 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 no
sto sema
Sto sema na sisemi tena
On Instagram, Facebook and Twitter at DJ Bushmeats
Like a box
Jaja chaimbo lisema nisanga Pijipanji ya biwa ulisema ni ya wapi Maboyi na magali moja kamka pingapi
Kushman, kedi wa magenge
Jaja chaimbo lisema nisanga Pijipanji ya biwa ulisema ni ya wapi Maboyi na magali moja kamka pingapi Ngapi ngapi, ngapi ngapi Chaja chaim ulisema ni sangapi Mbati ya kiwa ulisema ni ya wapi Mawawi na magali moja kam gapi ngapi Ngapi ngapi, ngapi ngapi
Hizi vitu tulianza mapema Umeanza juzi na usha hema
Huku kijicho chaoneza party hadi dawn Unapenda party na unaplan to kusepa
Yo, niko mawablings Form ni kukata maji Kila mtu wa shike wake Ni kukatika hadi masazake Leo niko na pesa ita waiter Leo ntalewesha di maheta Alafu na cheki wale wa super Pea kila mtu chupa chupa
Leo niko na pesa ita waiter Leo ntalewesha di maheta Alafu na cheki wale wa super Pea kila mtu chupa chupa
Chaja time ulisema ni sangapi Mbali ya kiwa ulisema ni ya wapi Mbawi na magalde moja kam gapi ngapi Ngapi ngapi, ngapi ngapi Chaja time ulisema ni sangapi Mbali ya kiwa ulisema ni ya wapi Mbawi na magalde moja kam gapi ngapi Ngapi ngapi, ngapi ngapi Mapema, mapema, mapema ndiyo best Kusiki hii weekendi imejipa Kuna party watu wana party party Nasikia hiyo party ni ya wazito Wanajai mpaka leo nitabebwa Wacha nchapesha watu patane na wazito Na niko single mpaka leo nitakuachu Kush, ebu nisho Uko shua leo uko na maziwa Uko shua leo utanimochoa Staki mtoko tena kama last time Sunajua nilichoka mikunyonga Chacha time ulisema ni sangapi Ya kuwa ulisema ni ya wapi Mamungu matali moja kanga pingapi
Viperushi vinasema Iti natafutwa Nimepotea Wiki imekata Ndugu wamechachama Wananitafuta Nimepotea Mwezi umekata
Hey, what's up guys? This is your girl Jackie Maya and you're chilling with your favorite DJ the Street Desire himself DJ Bushmeats
Viperushi vinasema Yeti natafutwa Nimepotea Wiki imekata Ndugu wamechachama Wananitafuta Nimepotea Mwezi umekata
kazi nisionekani. Yupo wapi huyu? Simu nisipatikani. Yupo wapi huyu? Baba kaniulizia.
Yupo wapi huyu?
Mama aishi kulia. Yupo wapi huyu? Mimi
nimezama katika kina kirefu cha bahari ya mapenzi. Nimezama katika kina kirefu cha bahari ya mapenzi.
Sio ya Nditipule mwana Rajabu mro mkutatanga. Sijefanywa msukule msipate tabu kumaliza waganga. Amenirudisha shule hesabu maumbo kupanga. Penzi la wasasa mbule lenye protini vitamini na wanga.
Ah, ladha yake si sukari, ni vichenza na malimao. Mechi zake uwa hatari, ni chenga na mabao.
Kazi nisionekani. Yupo wapi huyu? Simu nisipatikani. Yupo wapi huyu? Baba kaniulizia.
Yupo wapi huyu?
Mama aishi kulia. Yupo wapi huyu? Mimi
mahaba yangu nazidishaga kila siku, mai wangu ungejua tu kupenda kiasi gani. Kona miguu umewazidi wote. Penzi langu nataka nikupatie lote. Mwili wangu nimekugaia upoke. Vumilia, no don't you worry. Vumilia, I got you baby. Sema vyote vyote senyorita, utaviweka sawa. Senyorita, mama sita. Macho yako ni kama ya nita. Unanitizisha, ona unavonitizisha mi. Senyorita, mama sita. Macho yako ni kama ya nita. Unanitizisha, ona unavonitizisha mi. Unani, oh baby. Ukinipa chini kwa chini. Unani, oh baby. Ukinipa chini kwa chini.
Mwenzio na maradhi ya kupenda vibaya. Usijulimi nikikosa ni radhi. Usinidhanie vibaya, unisamehe. Amina wivu ujue moyo wangu tabaki kwako. No maradhi, no maradhi, nimevoa hilo. Kama kupenda na kupenda sana, yalasi staki penzi la chama. Eti mwisho wa mwezi uje kunibadilisha. Moyo wangu kwako kitete, usiniteze. Palipo na joto nije nikubebe. Mungongoni nikubebe, nidekeze. Tujifili tuko paradise. Na penzi langu nikugawi elote. Na mwili wangu akupati upote.
Kwa unanipa, unanipa,
unanipa mwaka.
Kumpata kama yaya si rahisi. Not easy, yeah. Hatulifanya tambigo, tambigo go. Tumejipanga zikitoto haribu. Mini popo, tumejibana zitupo. Tambigo, tambigo go. Tumejipanga zikitoto haribu. Mini popo, simfuniko
from the cup for you. Nobody gonna fit you, see to me shaketi. Ni upenda wa kweli, siya unafiki, yeah. Kashikili ya jima ya ya mwenye kiti, yeah. Mwenye kiti, yeah. Natia ni wangu Joji, Jojina, Joji, Jojina, Joji, Jojina, Joji. Natia ni wangu Joji, Jojina, Joji, Jojina, Joji, Jojina, Joji, Jojina, na na. Mama, beautiful na na. The way you dress, you're a designer. Wako nguvu sina, wakini pima na. Bibi mufate lako jina. Tena mwana mama, nimejikana na. Mimi ni wako tuwa daima. Wako nguvu sina, wakini pima na. Bibi mufate lako jina na. Tumejipanga
kiko wapi, yuko wapi, aliyesema utatezeka, yuko wapi, aliyesema utompata kama ye, yuko wapi, aliyekurusha ro, yuko wapi, aliyetaka ukatero, yuko wapi, aliyesema utoishi bila ye, ona Mungu na mipango yake, hivi ataficha wapi sura yake, yuko wapi, aliyesema weso mwanamke, wakuishi na ye. Minaona vile kama kampiga chura teke. Mekua mdogo mtoto mteke mteke. Yuko wapi alosema wesi lolote si chochote. Alelele ah. Waite 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 wakuone. Unangara ngara ai. Waite 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 wakuone. Ulivyo upara yake akuone unateseka.
kufata mkumbo. Baby home wazidi ngamu kwa mvuto asilia. Wana wasifia gawainia eti kwamba wanafutia. Baby wenda waja kujua mana wanakosea. Nilisha wachunguza gakorea. Shepu joto vinaperea. Anisimama kidedea. Umebarikiwa.
I'm all for you baby. I'm all for you baby.
I never I'm
all for you, baby. I'm all for you, baby.
I never yeah, for you,
baby.
For you,
baby.
For you, I'm all for you.
My baby, for you.
For you.
I'm all for you.
unapakuka.
Mshaga wande na wajibu maswali bila ya utata. Ati uko single njala pana shapata. Funguo ya kwenye moyo wangu unayo wewe, ukinifungua kwa ndani na mwaga makopa. Kaburi la pumziko langu utachimba wewe, ukitangulia wewe akinitafuta. Oh, oh.
I'm all for you baby, I'm all for you baby. I have never I'm all for you baby, I'm all for you baby. I have never
China gani,
China gani,
kiundani, ushani teka wara tena si utani,
si utani.
My honey, kwako nimerewa tena kome gani,
kome gani.
Jamani, usha kupenda kumutoto wa furani,
wa furani.
Kata, pinda, ukiringisha, icho chivuno cha, ukizungusha. Moda, waku, dirisha, kwenye dance floor ni unawatisha. Kata, pinda, ukiringisha, icho chivuno cha, ukizungusha. Moda, waku, dirisha, kwenye dance floor ni unawatisha.
Maria, 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 Maria.
Kamaga, John 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 John, niko peuta. Usi wajali hawa binadam. For me, you're number one.
Baby, ni foro foro, leo na tomorrow. Hauna kasoro soro, wara migogoro.
Umeni bamba, umeni tai tai, yani kama kamba, kama kamba. Kwa muganga, uko kazi gani kwako nimeganda, nimeganda.
My love, my love.
Kata, pinda, ukiringisha, icho chivuno cha, ukizungusha. Muda, waku, dirisha, kwenye dance floor ni unawatisha. Kata, pinda, ukiringisha, icho chivuno cha, ukizungusha. Muda, waku, dirisha, kwenye dance floor ni unawatisha.
Maria, 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 Maria.
Facebook and Twitter at DJ Bush Mix.